Amazima ddala nkimanyi nti mukama mmanyi bwe ntunula gye wanzigya abalala gye wabaleka onuwanira entalo abalabe ze baleeta kale ne bwe bayimuka nga mukama w'oli sitya.